إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم تنجز الله سبحانه وتعالى إذا سبق ساسرا نمر برجال نبي في محمد صلى الله عليه وسلم أبز بقبري روم سمو قفة تولي محديث يجروا الصحابة من يدوان عبادة بن صامت رضي الله عنه قاجي جاكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتقل زنات قامت يقام واجتب صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسول قاسبين تيجيشتون رجت وعملي بالزا وأن محمد عبده ورسول كبدي نمسو مونجيسة وينا نجو قرى كون ذكري زين توفو من نبي محمد صلى الله عليه وسلم نجرجت مقبر رم نبي صلى الله عليه وسلم يجينا ماسو ويمالو قامانتو وأن محمد عبده ورسوله يقامانتو وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه يقام صلى الله عليه وسلم تيروم كريزا ناككسا تمزم عيسى عليه الصلاة والسلام مدوى الله إرام بكوي تمزم عيسى جيزاس مدوى الله إرام مبكوي ينو من ذكر ذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة تكر ذا من النبي عيسى عليه الصلاة والسلام مدوى الله إرام بكواني وا الله نقوي تكر ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويواو نغتواو لوقت والشريا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام نشريا جيجنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نينغا تبيرا نذكر زيتالي مكبوسا بوسا نتي نبي عيسى عليه الصلاة والسلام مغاندا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مغاندا واتيا مغاندا وي نغاو تياقا قطا كويتي وصلى الله عليه وسلم يقامت الأنبياء إخوة كلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى بالنبي baganda oluganda baluganda oluganda lwabulufana nalutya duliwe ruti nje dini yabo erichi eriemu wadde ba mama babo bache banjauro nolecho omukiriza atekedwa okukimanya nti nabi Isa alayhi salatu wassalam ngabwa ali nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ati yali nabi wa Katonda era gwetekedwa okubeera nga tukiriza era nabwe kityo mukiriza alina okukikiriza nti ne nabi Isa alayhi salatu wassalam nabbi wa Allah irateko okumukkirizanga nabbi wabula nga munzikiriza yaffe gye tulina mu nabbi Isa alayhi salatu wassalam eyawukana munzikiriza gye tulina mu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atwannyonnyola ensonga ssatu ze tumukkiririzaamu. Ani akyazijjukira? Ani ajjukira ezimu ku nsonga mwe tukkiririza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Fanya nyole songa sato. Manate morali mumu somo. Minamu liba pia. Zengeza kukuse nzeke misomo nga ngowe ganya musomo kumuchi. Chema subi lanti nino wabatumbera mkolo wingi misomo yu. Atewe vive ranga vya kusome sebwa. Nevile kewa wano. Misubi ya vile tebina nyo mugaso. Sube chiri. Vile tebina yochi. Mugaso. Zema kusubira nti hadithi yobu enjitema antema nejinyonyola nejisomesa. Nawe mubufundwa bubolina. Abamu mwe muliba tulabu ilimu. Musoma maahid islamiya mahadi bilali nagalama ludawa. Ibu nwafika imini na amalala. Kusubira nti nino chukuyamba kwa chilene. Singobo uliliza hadithi yobu enjitema antema yayo. Nawe nchoja kusubolo kujikwa ato gendo jiteme teme kubanga gobero inako akatone nyonga chikwetagisa sharaha ya hadithi mbugazi ngayo bajinyonyola abamanyi b'Islam tikirikisa bulungi twenyonyole tugamba nti obukkiriza bwaffe mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butambulira mu nsonga mmeka satu ensonga esooka tumukkiriza nti nabbi wa Allah eyatumwa eri ensi yonna era nabbi ow'enkomerero ne bagamba nti ekyo kijjamu abayinyumiriza nga bagaana obwannabbi Muhammadi obwannabbi bwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne kijjamu abakadiyaani abalina ekikaadi egamba nti waliyo omubaka omulala oluvannyuma lwani lwannabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kisi bulungi ne tubeera abantu ab'omu masekkati ne tujjamu abagamba ne tujjamu abo abasukka ekipimo mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamusitula ne batuuka n'okumuteekako ne muteeka mu ddaala ery'obwa Katonda sheikh wange sheikh ibnu taimiyyah alayhi radiyallahu rahimahullah bwe yali ng'asomesa yatugamba ng'ayogera ku bannabbida abasitula nabbi sallallahu alaihi wasallam ngaye bayina ezimu ku kasida zaabwe bagamba nti ya akram al khalqi ya akram al khalqi ma li aludhu bihi siwaka inda hulul al hadith al umam owange gwe owekitiibwa asinga ebitonde byonna siinaayo gwe neewogoma gyali atali gwe singa wabeeranga wazzeewo obuzibu obubuna nfuna bulungi sheikh we yali nga atusomesa yatugamba nti omuntu alina itikaadi efaanana bw'etyo oyo takkirizanga nti Muhammadi mbaka wa Allah wabula ye agamba nti Muhammadi ali waggulu ani era yatugamba nti okwo okusukka ekipimo kwe baasukka abakhurafi kusinga okw abayudaaya n'abannasara kubanga abayudaaya n'abannasara bo baagamba nti Jesus mwana waani ne bagamba Jesus Katonda ddala nfuna bulungi naye tebaasukkulumya Jesus kwani ku Katonda eitha mwana wa Katonda oba ne babagalaageranya bonna nga bakola ki agaa naye mmwe mugamba nti nabbi Muhammad ali waggulu ani ali waggulu wa Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo twagamba nti ekigambo kyaffe nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumukkiriza nti nabbi wa Allah era nabbi ow'enkomerero yatumwa eri ensi yonna ekyo kibeera nga kijjamu itikadaati mutakadaati ez'enjawulo enfu nga kituleka n'aqiida yaffe ennyonjo ennungi entuufu ey'omu masekkati gye baaliko asilaafu hazihi l umma ti Muhammadi mbaka wa Allah ate nabbi eyatumwa eri ensi yonna era ye nabbi ow'enkomerero tewaliyo nabbi mulala oluvannyuma lwani lwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gwanajja omusitule omujje mu ddaala ly'obwannabbi tujja kubeera nga gwe tugaanye kubanga ffe tugambye nti mbaka waani tomujja awaawo gwanajja otugambe nti aa waliyo nabbi agenda okujja oluvannyuma lwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naawe tujja kuba tukuzibikidde tugamba nti ow'enkomerero mu bannabbi n'ababaka ye Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naawe agezaako okumugaana n'ogaana obwannabbi bwe tubeera tumaze okukakasa nti nedda oyo mubaka waani mubaka wa Allah hatha huwa itikaadi ahli sunna waljamaa tumukkiriza ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam mu kitundu ekisooka bwe kityo ekitundu ekyokubiri ne mbagamba nti sallallahu alaihi wasallam tuteekwa okumwagala tuteekwa mukola ki ekyo ne kijjamu itikaadi y'abannaffe abatugamba nti mmwe temwagala nnabbi abeenyumiriza ne bagamba nti okwagala nnabbi kuteekwa kubeera nga kulabikira mu kumukola ki mu kumugulumiza ne tumusukusa ekipimo kye yatukola ki Allah mwe yamuteeka tugamba nti nedda hatha laisa dalilu lmahabba obwo si bujulizi obulaga nti olwo nabbi oba omukola ki wabula obujulizi obukulaga nti oyagala nnabbi ate ng'oteekwa buteekwa okumwagala kubanga omuntu singa avaayo ya ikhwani n'agamba nze namukkiriza Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne shariya ye gye yajja nayo nagikkiriza naye mu mutima gwange siina bwagaza eri Muhammadi tumugamba nti oyo tabeera mukkiriza omukkiriza omutuufu ateekwa okubeera n'obwagazi obw'amaanyi ennyo eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga bwe baamwagala bassahaba nga bwe baamwagala abakyala basahabiyat kumulembe kwe sallallahu alayhi wa sallam. Omuntu natuuka okufiirwa mu lutalo, bafudde abaana bafudde, buli muntu yenna owa afudde, naye abuuza kimu, kaifa halu Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, yembeera yannabbiri etya? Bino mbitegedde mubireke, naye yembeera y'omubaka eri ki? Olw'obwagazi obunene bwe baalina mu nnabbi waabwe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Musajja najja gyali nga bw'atunyumiza mama waffe Aisha mu kukka kw'erimu ku muteeka, n'amugamba ya Rasulallah, nkwagala nnyo, mpulira nga nkwagala nnyo okusinga abantu bange, okusinga omwana wange gwe nnyina. Yamugamba nti ya Rasulallah, mazima mbeera ewaka wange nga ntudde ne nkulowoozaako, omutima gwange tegukkiriza kutebenkera okutuusa lwe nzija, nzijeko ewuwo nkulabeko sallallahu. Njagala otunulire obwagazi obwo obeera bukoze ki? Omuntu okutuula mu nnyumba ye n'awulira nga alowoozeza kwani, ebirowoozo tebitebenkedde mpaka agende amutunuleko sallallahu alaihi wasallam. Oyo enkya bamugamba nti Muhammadi oyo gw'oyagala yalagidde kino, yayigiriza kino, n'akyawukanako. Tekisoboka. Lwaki abawarabu bagamba kaifa taz'umu almahabba liman ta'si, oyinza otya okwenyumiriza obwagazi eri omuntu gw'ojeemera? Bw'otugamba nti nno omwagala, tuteekwa okulaba ng'ogoberera enjigirizaye. Siba kiri, omusajja agamba nti ya Rasulallah, okutuusa lwe nzija nekutunulako, naye ayogera ekigambo ekyewuunyisa n'agamba nti wabula ekineraliikiriza, bwe ndowoolereza kukufa kwange n'okukwo, manye nti bwe tunaaba tufudde, Allah atuyingiza ejjana, gw'ogenda kusitulwa mu jjana eya waggulu ne bannabbi banno. Naye ntya neeraliikirira wadde naaba nnyingidde ejjana okubeera nga nja kubeera mu jjana mweri nga sikulabako ya Rasulallah. Waleeye si yakuyingira kubeera nti anaayingira ejjana oba takole ki, naye wadde ayingidde alaba nga tajja kubeera mirembe butebenkevu nga talaba kwani. Temulabanga obwo bwagazi bwali butuuse mu ddala lya waggulu nnyo? Mama wa Aisha agamba nti nnabbi aba tannaba na kumwanukula Allah subhanahu wataala nassetteeka eryali liraga sahaba kyagenda kubeera ne nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu jjana gyagenda okukola ki? Okubeeramu. Agamba nti waman yuminu billahi waman yuti llaha wa rasulahu fa ulaika maa alladhina an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina wassalihina washuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Era bassahaba bagamba nti twamutunuulira munnaffe nga tulabira ddala omuntu eyafuna eddaala Allah ligwebaledde okuwandiikako eddaala ebyejjana eya waggulu wamu ne baani, ne bannabbi ba Allah subhanahu wataala. Lwaki obwagazi munnabbi sallallahu alaihi wasallam buteekwa okubeerawo? Naye nga ki ekiraga abantu maahiya dalilu lmahabba? Ki ekiraga nti omuntu oyagala nnabbi sallallahu alaihi wasallam? Kyekyokusatu kye nabagamba, kwe kugoberera enjigirizaye sallallahu alaihi wasallam. Nabbi kino yakisomesa bw'ati n'okola nga bwe yakisomesa. Nabbi kino yakigaana n'okikola ki? N'okireka. Kizibu nnyo ya akhwani omuntu okuba eri n'abategeeza nti nnabbi amwagala, naye nga ye buli nsonga yonna gye bamugamba nti nnabbi kino yakikolanga bw'ati era yakisomesa bw'ati, ye akola kyennyumi. N'olwekyo enjawulo eri wakati w'okubeera nti nnabbi sallallahu alaihi wasallama tumugoberera ne Isa alaihi salatu wassalaamu, nti Isa alaihi salatu wassalaamu tumukkirizanga nnabbi wa Allah eyatumwa eri abantu fulani, so nga Muhammadi yatumibwa eri abantu ki? Bonna. Era agamba eyo y'emu ku nkizo ey'ebintu ebitaano bye yaweebwa ebitaweebwa nnabbi mulala yenna. Yagamba nti yali nga nnabbi ng'atumibwa mu bantu be, nze ne ntumibwa eri abantu bonna. Isa atumibwa mu bantu be. Era y'ensonga lwaki omuntu bwe yeenyumiriza olwaleero n'akugamba nti naye mugoberezi wa Jesus, y'ensonga lwaki nze bwe mbanga mbogerako ntera okukozesa olulimi olugamba nti abeeyita abagoberezi baani? Ba Jesus. Kubanga hakikata al-amru si bagoberezi baani? Jesus teyabatumibwamu, yatumibwa mu baana ba Isirayiri. Tegereka bulungi, yatumibwa mu baana baani? Ba Isirayiri. N'olwekyo tukkiriza nnabbi sallallahu alaihi wasallam, era ne Isa tumukola ki? Tumukkiriza nabbi, tumukkiriza nti yatumibwa eri abantu bonna, naye ate Isa alaihi salatu wassalaamu yatumibwa eri abantu abalondemu, eri abaana ba Isirayiri. Neebeeranga nkizo nnabbi sallallahu alaihi wasallam gy'alina kwani ku Isa alaihi salatu wassalaamu. Kyakubiri, shariya ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yanjawulo ku shariya ya Isa alaihi salatu wassalaamu. nga bwe kitegerekeka obulungi nti sheriya z'abannabbi bonna zaalinga zikola ki zaawukana wadde bonna bajja n'omusingi gumu gwa kalimati tawhid la ilaha illa llah gwe gwali omusingi kuba gwe musingi gweddiini yaabwe eyo eri emu era ebafuula abooluganda naye sheriya ne zijja nga zikola ki nga zaawukana era y'ensonga lwaki olabanga abamanyi b'obusiraamu balina endaba ez'enjawulo mu kugoberera shariya z'abannabbi singa tusisinkanye ensonga yonna nga mu kitabo kyaffe Quran mu shariya ya nabbi sallallahu alaihi wasallam mweri ne shariya ya Isa mweri tugoberera ki tugoberera shariya yaffe kubanga kiba siwaliwo obwetaavu bwakubeera nga tugobererwa eri kitegereka bulungi singa tusisinkanye ensonga nga shariya ya Isa alayhi salatu wassalaamu yajogerako bulala nejja shariya ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nejogerako bulala tugobererwa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad tegereka bulungi singa tusisinkanye ensonga wano wewali enjawukana wakati w'abamanyi ndaba ez'enjawulo wakati w'abamanyi singa tusisinkanye ensonga nga shariya ya Isa alayhi salatu wassalaamu eyina kye yaginnyonnyolako naye yajja shariya ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'esirika yetabako kyekola ki tugoberera ki naam tugobererwa naam eya nabbi Muhammadi naye nabbi Muhammadi yasirika eyo ensonga teyina kye yagyogerako tugita abamanyi balina endaba ezaaki ez'enjawulo abamanyi abamu bagamba nti tugoberera n'ekyo kye tusanze nakyo shariya ya Isa kasita kikakata nti ddala kyali mu shariya yaani ya Isa baajuliza etteeka Allah subhanahu wataala lyagamba erabiddemuagamba nti Allah balinganye yayogeramu ekigambo kigamba nti fabihudaahum iqtadu ku buluŋŋamu bwabwe mubuluŋŋamireko ku nnuŋŋamya yaabwe mukikole ki mugiruŋŋamireko abamanyi abagamba nti tugigoberera we baakola ki we baasinziira ne bagamba nti tugigoberera abagamba nti tetugigoberera bo baanyonnyola nga bagamba nti ensonga eyagirekesaayo shariya ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okubeera ng'esirika netagyogerako kiba kitegeeza tewaaliwo nsonga lwaki tewaaliwo bwetaavu bwakubeera nti tukyatambula nayo okubeera ng'egenda mu maaso n'olwekyo abamanyi b'obusiraamu balina endaba ezaaki ez'enjawulo ku nsonga eyo bwe tutyo bwe tugoberera nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu tumukkiriza nga nabbi wa Allah eyatumibwa eri abaana ba Isirayiri atali nabbi ow'enkomerero kubanga oluvannyuma oluwajjawo nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabula ng'ate tumuggyako ebintu ebimusibibwako era tuteekwa okubeera nga tumulwanirira okumunaazaako ebikyamu ebyamusibibwako tetuteekeddwa kubeera na itikaadi nkyafu erowooza nti anaffe tudde we tuzze tuvumirire Isa alayhi salatu wassalaamu Isa yali kino okusinziira ku bali bannaffe bye baakola ki bye baamussaako nedda tetugamba nti la nufarriqu baina ahadi min rusul sitwawula wakati w'omu yenna mu babaka ba Allah subhanahu wataala Isa yali mubaka wa Allah yali musajja omunnaddiini atya Allah ateeka mu nkola amateeka gaani n'olwekyo singa mumuteekako enziro yonna gye mbeera mumusiizeeko tuwala obuvunaanyizibwa obw'okumulwanirira nti nedda ekyo nabbi wa Allah tayinza kukikola ekyo nabbi wa Allah tayinza kukikola ki kukikola ekintu kyonna kyonna ekimukkakkanya nga kyakakata shariya yaffe teyatugamba nti aa kino kyagwawo nabbi Isa yakikola tetukkiriziganya nakyo kubanga tumutwala mu bannabbi ba Allah abali maasumin abaalina protection yaani ya Allah subhanahu wataala n'olwekyo temuddangaawo naddala mutera kukikozesa baganda baffe abamu bagezaako okubeera ti nomukowola abantu abatali basiraamu okuyingira obusiraamu olw'okuba bavumye nabbi Muhammadi namukasenaffe tumumaani Jesus na hatha khata eyo ebeera nsobi tetuteekeddwa kubeera nga tukozesa ekkubo lye bakoze ki kubanga nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalaamu nabbi omulongoofu ategerekeka obulungi era y'ensonga lwaki tumunaazaako ekyokumugattako Allah nga tugamba nti Yesu yali dacwa ye era talagiranga abo bamuyita mwana wa Katonda oba bamuyita Katonda tabalagiranga babeere nga bamuyita ekyo era y'ensonga lwaki bwe tubeera nga tusoma abanyi b'obusiraamu nga batusomesa mu bintu ebisinzibwa mu bantu abaali basinziddwa ku nsi, tukimanyi nti kullu ma ubida min dunillah, abamanyi b'obusiraamu baakiteeka mu biti bya tawaagit ya shayatin, buli kyonna ekisinzibwa mu kifo kyani kya Allah. Bw'abeera muntu gye bali abantu, abamanyi b'obusiraamu bajjamu baateekako kukuliza akagamba nti oyo asinzibwa ng'asiimye, mubataasiima kubeera nga basinzibwa ate ne bukeereta nga basinziddwa, basinziddwa abantu babasinza yali Isa alayhi salatu wassalam. Tasiimanga kubeera nga bamusinza nga bannaffe bemulaba ab'okukkona abo abali ku streets abeeyita abagoberezi be ate ne bajja ne bamusinza, era tabalagiranga kubeera nga bamukola ki, nga bamusinza. Buno bwonna obw'ebintu bwe baamuteekako obw'okumuggya mu ddaala lye Allah lye yamuteekamu ery'obwannabbi ne bamuteeka mu ddaala eddala, ebyo byali byabwe. Wabula Isa alayhi salatu wassalam si ye yabayigiriza enjigiriza eyo, era si yabalagira babeere nga babeera n'ekikaadi efaanana bwekiri kiki ey'ekiwakanyi ekikafiiri eyimiridde ku ddaala efaanana bweki. Tegereka bulungi. Nabwekityo Sheikh Abdul Qadir al Jilani mu bamanyi b'obusiraamu nti naye talagiranga bamusinze olwaleero nti babeere nga bamusinza, era tasiimanga kubeera ng'asinzibwa, tasiimanga kubeera ng'akola ki, ng'asinzibwa. Waliwo eyambuuza ennaku ezo eseera siri awala yangamba naye Sheikh, Sheikh Abdul Qadir Jilani yali musuufi? Ne mugamba nti naam, yali musuufi. Naye oluvannyuma Allah n'amulungamya n'atambulira ku itikaadi ahla sunna waljamaa, era we yafiira ng'amanyiddwa min ulama ahli sunna wal jamaa. Nga bwe baasookayo bangi ba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah baabeerako mu kkubo erifaanana bwe rityo, okiraba bulungi. Naye fahadaahum Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah n'abalungamya oluvannyuma ne baltazama ku aqidatu ahli sunna wal jamaa. Kyegerekese bulungi. N'ekyo singa osanga oba kitabo nga kyawandiikibwa Sheikh Abdul Qadir Jilani naye nga kyali kikhalafa sunna, kikhalafa itiqaadi ahli sunna wal jamaa, simanyi muganda wange kye yali asomye kubanga sikisomangako, tekitegeeza nti Sheikh Abdul Qadir Jilani kana min asufiya wa min alkhurafiyin, la kana rajul multazim bi aqidati ahli sunna wal jamaa. Allah nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba ti wa kalimatuhu alqaaha ila maryam, n'ekigambo kye Allah subhanahu wa ta'ala yakyolekeza eri Maryam. Ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kigambo ki? Beera ne kibeera. Nga bw'agamba nti bw'abanga yagadde ekigambo agamba bugambi kola ki? Beera ne kibeera. Era niza'a min adharati ezaaliwo nankani discussion ezaaliwo wakati w'abamanyi b'obusiraamu n'abeeyita abagoberezi ba Jesus bo baabeeranga nga bavundula wa kalimatu wa alqaaha ila Maryam, n'ekigambo kika Allah subhanahu wa ta'ala yakyolekeza eryani eri Maryam, nga balina endowooza egamba nti Jesus ye kigambo kya Allah. Wabula ng'enzikiriza y'obusiraamu egamba nti Jesus si ye kigambo, naye ku lw'ekigambo kya Allah beera yabeerawo Jesus. Jesus yabeerawo ku lw'ekigambo kyani kya Allah, naye nga Jesus si ye kigambo. Mutera okuwulira abasomi ba Bayibuli abo ab'okukkono abayita abagolezi ba Jesus agamba simanyi okusooka waliwo Katonda, simanyi Katonda, simanyi waliwo kigambo, kigambo n'afuuka, simanyi la nga babitetenkanya. Tugamba nti wa kalimatu wa alqaaha ila Maryam, ekigambo ki Allah subhanahu wa ta'ala ekyabeera yakyolekeza Maryamu n'amugamba nti beera olubuto, n'abeera ku lw'ekigambo kyani kya Allah, n'azaalibwa Isa alayhi salatu wassalaamu ng'azaaliddwa ku lwa kiragiro kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga bw'abanga yagadde ekintu agamba bugambi beera ne kikola ki, ne kibeera. Awo wabeeranga wajjawala itiqaadi y'abantu aboonoonefu abeenyumiriza abagezaako okugamba nti Jesus kigambo kya Katonda, singa akumatiza n'akukakasa nti Jesus kigambo kya Katonda, mwaffe olwo ajja kubeera nga Jesus amuyingiza mu bwakatonda. Tegereka bulungi. Era enkaayana ezaalingawo okuviira ddala ku baatukulemberanga n'eyaziyitiramu eyali ow'amaanyi ennyo yali Imamu Ahmad bin Hambali, ng'anaabara abakulembeze baabaki beebeeyita abagoberezi ba Jesus, yabagambanga nti Jesus yabeerawo ku lw'ekigambo kya Allah, naye Jesus si ye kigambo. Bo nga bagamba nti nedda Jesus yaani ye kigambo. Allah kama tuwa kalimatuhu alkaha ila Maryam. Nechi gambo si Allah subhanahu wa ta'ala ya chole kezeriani Eri Maryam echabera nabera Jesus kuwechi gambo chani Cha Allah. Allah kama tuwa ruhu mino Wanna wabawo hujaj Wabawo yye kwaso Eri abantu wabawo kukono Ngabaga kama tuwa ruhu mino No muoyo kwe Jesus alayhi salatu wa salam Wabamu Allah Wapa mwani? Mu Allah. Ama majibu wa Islamu, nebanyonyola min, nyukte ya min, nebaga ama nche jamu limi oluwarabu emirundi eneka, ebiri. Eja li tashrif, neja li tabi'ir. Eja nge gurumiza, kubango mtu yandi bada yebuza, luwachi Allah tinyonyole, luwachi nabia tinyonyole, tiyomoyo kwa Isa, kwa veriani, Kubanga makuru wa matufu mwecho Waruhu minu Ayi ruhu Isa alayhi salatu wa salam Minala arwahi Lathi khalakahu Allahu subhanahu wa ta'ala Nomo yogwa Isa Nagogwe gumuku miyoyo Allah jiyakulashi Jiyatonda Na yete guava muye Allah subhanahu wa ta'ala Singomu mtu akumatiza na kugama Antio moyo guava muye Avera inakapaste nini nye yokugama Aidhan Oyumana wani Mwana wa Katonda. Tulabo moyo gwe guvuddemu Katonda. Ngalinga kugamba nkyo moyo gwa Jesus kitundu kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe guberanga kitundu ku Allah subhanahu wa ta'ala kitegeza na yaberani. Abera Katonda. Njagere kaburunji. Eyo itikadi mfu. Eyo akida mfu zikiriza mfu. Wabula tugamba Kyo moyo gwa Isa alayhi salatu wassalam min al-arwah alladhi khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala we gumuku miyoyejo Allah je yakola chi je yatonda na gogo atonde wa butonde bwa lwachi Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wasallam yaberanga aguna saba na beranga agusembeza kumpi eri Allah ati no moyo gwa Isa na go waveriani waveri Allah litashrif kubera anti agulumizibwa wachi gwa Isa alayhi salatu wassalam Songa atetu mazo kuchitegera Jimadama nabi wa Allah Tiwali kubusa musa Teko kubera wachi Wachitibu Echo kubera kwe wachitibu Tishimu jamu kubera Nti nabi wani Nabi wa Allah kubanga baby chibu wabanji Bakule mbeda Mugumu limu nabi Muhammadi Sallallahu alayhi wa sallam Mugumu limba Ibrahim alayhi sallatu wa sallam Tegere kabulonji Nesho wunabali ba nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala bachi bachukiriza Isa alayhi salatu wa salam tumukiriza nga nabi wa Allah netuja wenzikirize nchamwe gama ati mwana wani wa Allah tumukiriza nga nabi wa Allah netuja we itikadi enfu e gama ati na yeka tondomu kubameka kubasati o mtu ainzo kubuza na gamba ainza ati okubera nabi wa Allah nga si mwana wa Allah Ewa muno kubera nga stula ba wota ata wa mukola chi. Amzala. Echo Allah subhanahu wa ta'ala yachanu kula ngeirasi nzira mu Qur'an. Yagama inna mathalu Isa 'inda Allah kama mathali Adam khalaqahu Allah min turab thumma qala lahu kun fayakun. Echifana nchi Isa alayhi salatu wassalam ri Allah. Chifana nako ngecha Adam alayhi salatu wassalam. Allah yamukola muttaka Oluvanyuma na salawu na agamba vera Na vera Isa alayhi salatu wa salam Na vera Adam alayhi salatu Wa salam Ngataina tata ngataina mama Irabi imkanik Okubera ngu obuzo mtu wabakulete Dehoja jefana na wetyo Nga anasaba Isa okubera umana wakato Na kubanga taina tata we Mugambe ntino Adam Isingewe uchibo tuwali tubala Ngatu sinzira kusonga angeyo Adam yeyangi soso okubera umana wakato Kubango no Jesus kulaba wa mama we. Na yeye Adam wa mama takola shi. Chali wo. No wecho muntonda za Allah subhanahu wa ta'ala mwevi tonde muntu. Tutu nuri langa Allah ya kweza system za mirundi ya neka. Enam. Allah ya tonde chitonde chasa ukanga tichina tata tichina mama. Ngana yeye Adam alayhi sallatu wa sallam. Simu ana wakatonda. Wabula chitonde chani. Chakatonda. Sekele kisabuluchi. Allah na kwa sa sisi mweyo kumiri n'atonda ekitonde ekiino ekisajja nga tekiina kikyala, nga naye Hawa, kubanga Hawa yajibwa mu lubirizi lwaki lwa Adamu, talina maama. Bwebeera argumenti yo ya Isa okubeera nti n'omwana wa Katonda kubanga talina kitaawe, tugamba nti ate Hawa ani amuzaala? N'atonda entonde ey'okusatu ye ya Isa alayhi salatu wassalaamu, ye n'amuggya mu kikazi nga talina kiki? Kisajja. Ne sisitimu ey'okuna ye yange naawe nga tuba wakati w'ekisajja n'ekiki? N'ekikazi. Ffenna tuli bitonde by'ani? Bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye muffe temuliimu mwana w'ani? Mwana wa Allah. Allah agamba, hadithi tukimalirize, nti nakkiriza omuntu era n'akakasa nti aljannatu haq, ejjana ya mazima gy'eri, y'emu ku bitonde Allah bye yatonda era egenda okuyingizibwamu abantu ab'emirimu emirungi. Wannaaru haq, n'omuliro gwaki? N'atandika okukola emirimu gy'akola ng'agikolera ku nzikiriza entuufu. Amma singa ebeera nga nagina emisingi mifu, oyinamu okutankanatankana, akida ye erimu okuyuugayuuga, ne bw'onookola emirimu Allah tagenda kugikola ki? Tagenda kugikkiriza, kubanga omusingi gw'ozimbiddeko muki? Mufu. Musingi guteekwa kubeera nga mulungi, n'olyoka ozimba, n'olyoka okola emirimu, emirimu egyo ne givaayo nga gikkirizibwa kuba gizimbiddwa ku akida entuufu, era ne kibeera mirimu birungi eby'oweekitiibwa Rabbul Izza tabaraka wa ta'ala. Insha Allah tujja kubeera nga tukomaawo, tujjako nga walina wayinza yakola ki? Kyabuuza. Ahmadiyya be bamu kumi zezimu ku Turuki oba ku makubo gaba ki? Gabashiya. Kitegereka bulungi. Wabula aba Ahmadiyya ate yeerimu ku kibi gwe gumu ku bibinja by'abashiya ebiri okumpi ennyo n'obukafiri, kubanga abashiya bagezaako okutwefaananyiriza, okutwesembereza. Abasembayo be beeyita ashiatu ithna ashari, abashiya aba ithna ashariya beebo abasinga obungi kati be bali muno bitundu bya Busoga na Luddawa. Bo nga itikadi yaabwe oba embeera zaabwe ezirabika nti nkyafu nvundu nnyo kwekkaafuwaza basahaba bannabbi Muhammadi, naye nga bwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam babukkiriza nti yes, Muhammadi yali mbaka w'ani? Naye ffe tulwanirira hukuku za ahlal beiti eza abantu b'enju ya nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mu kuzirwanirirwa kwabwe baali azaamanyizibwa bino na biri na biri, olugendo luwanvu nnyo. Itikadi y'abashiya okukisomesaako ebayeetaaga ekiseera kiki? Kiwanvu. Era bwe bavaayo ne bagamba jaa oluvannyuma lw'okufa kwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam, basahaba bonna baarutadda ne bava mu busiraamu, okuggyako abantu mukaaga gwokka. Kujjako abantu bameka? Mukaaga. Era y'ensonga lwaki nze nvumirira nnyo omuntu alina itikadi enkyafu egamba nti bano abashiya sheikh tubaleke, tetuboogera nabo kasita, tetuboogera nako kasita, bakola naffe hijja, basaala naffe, bakola batya, tuogere ku bana abali ku siteeti. Nkugamba nti bano abashiya gwe boogamba nti nno tetuboogerako babi nnyo okusinga Petero ono ali ku ki? Ali ku siteeti. Bano abashiya bamenyewo omusiraamu mu ngeri y'akakodyo kanene nnyo, nga bayita wala nnyo gwe w'otatunudde, bwe bakutegeeza ne bagamba nti basahaba baarutadda ne bava mu busiraamu oluvannyuma lw'okufa kwa nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, singa naawe itikaadi eyo onookkiriziganya nayo okakasa obusiraamu bunaaba busigaddewo? Fe chain silisila etugatta ku nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, basahaba bannabbi Muhammadi, si bakiri? Singa omuntu ajja na konvinsinga n'akulaga nti abo bonna baarutadda ne bava mu busiraamu, ekyo n'oba okyamugamba nti Abubakar radiyallahu anhu yayogera nga ajja ku nnabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba bw'ati ne bw'ati, kinaba kyasoboka? Oga nti oyogerako yaki murtadi yava mu busiraamu? Tuyinza tutya okutambula n'ekigambo kya murtadi? Kiba kitegeeza nti obusiraamu baba bukutuddewo, babumenyeewo indirect, gwe nga tokoze ki? Tutegedde. N'olwekyo omushiya oyo mubi nnyo okusinga Joseph ali ku sitiiti. Lwaki? Joseph ali ku sitiiti buli muntu amutegeera nti muki? Mukufaru. Amma omushiya omuntu ayinza obutategeera bukafiri bwe olw'ensonga nti naayambala nga bw'oyambala, ekibula ayolekera gy'oyolekera, wadde ng'ensaala ye ebirimu ki? erimu enjawulo. Naye aba Ahmadiyya abo bo tebalina kubuusabuusa, kubanga ba Ahmadiyya bekyensuubira nti na azaani yaabwe bo bakkiririza mwani mwali babeera beekwese bamala okugamba nti ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, era bazzaako ekigamba nti wa ashhadu anna Aliyu waliyullah. Kyereka bulungi tewali kubuusabuusa nti abo bo bayina eddaala lya waggulu nnyo mu bukaafiiri mu makubo g'abaki garshia. Naam, abashia omuntu eyandibadde atankanatankanamu era abamanyi b'obusiraamu be bayinako ebigambo eby'enjawulo be bashiya beekugambye ashiatu ithna ashariya, era y'ensonga lwaki olabanga baalekebwa ne batabagaala na kujja Makka na Madiina, era naye bakola ki bajjayo. Naye nga nze ŋŋambanga bwe yagamba Imamu Malik rahimahullah nti mu busiraamu tebayinaamu ki tebayinaamu kifo. Naam. أما بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. إلهي إنسونغ الواتي وصبولو كواتي رو يولي وقتي وفنبو سنغا كوليتي رتيكا ماتيكا آية القرآن ناجي كفونو لنا كغامات آية يتجرابا إيو مولي دي انجري ريو وچو بوتك دوك مبوزة شرچمو آني يجيتي غيرواتو مبالصحابة ani yagitegeera bwatyo mubattaabii, ani yagitegeera bwatyo mubaatukulembera mubalongoofu oba min ahli alquruni almufaddala, mu bantu b'emirembe nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yayogerako egisingira ddala okubeera emirungi, nga bwe yagamba nti khayru quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Singa osiŋŋaana ye yagitegeera bwatyo min asilafu hadhihi lumma, okakasa nti yes yeye ntegeera entuufu okusinziira ku ntegeera ya ahli sunna wal jamaa. Amma singa tomusisinka nayo kakasa nti agitegeera nga ye wagikola ki bwategeera nga bwe bategeera abasuufi, kubanga yo Qur'an mwattu n'ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigazi, omuntu asobola okuyingizaamu entegeera yeye nga bw'aba akoze ki nga bw'aba ayagadde. Era y'ensonga lwaki osiŋŋaana nti no bwe twazingira wano bwe twayingira wano ku Muhammad rasulullah oba Muhammad abdullahi wa rasul, wano obutawaana jajja mingi nnyo, abantu ne bagunjawo entegeera ez'enjawulo ezitafaanana n'ezo ze baategeera abaatukulembera mu basalafu b'omulembe guno abalongoofu. Awo we tugambira nti eyo njawulo nnene nnyo wakati waffe nammwe, mwe bwe mubeera nga mutegedde bwe mutyo be tugamba nti tetusobola kutegeera kitabu kya Allah nanjigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako tubitegeera nga tusinziira ku ntegeera y'abaatukulembera abalongoofu. Bw'atugamba Ibuni Abbasi nti wano nnabbi yatugamba bw'ati ne bw'ati, era twakitegeera bwetuti ne bwetuti, era twakikolanga bwetuti ne bwetuti, nga tumanya nti eyo y'eddiini yaffe. Bwe bw'otuleetera ekyennyume ky'ekyo kye baategeera abasalafu b'omulembe guno, tugamba nti obwo si busiraamu gye tuli, kubanga ffe nnabbi waffe w'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yategeeza n'atugamba nti eno umma egenda kwawukana ebibinja 73. N'atugamba nti byonna byammulira okujjako kiki kimu, ekimu ekyo n'akitunnyonnyola n'atugamba nti nno kye kyekigenda okubeera ku mbeera gye ndiko nze ne baani ne bassahaba. Amakulu kyekigenda okutegeera obusiraamu obwo bwe yaliko nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bassahaba nga bwe baabutegeeranga obwe busiraamu bwaffe bwe tyo tubukola ki bwe tubutwala. Wa hadha huwa firaqatu naajiya, ekyo kyekibinja ekyokuwona, ekyokuwona obubuze, ekyokuwona omuliro, ekyokuyingira ejjana yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nekyo bannaffe bwe bajja ku kigambo kino Muhammad abduhu wa rasul, baateekawo enzikiriza ezaabwe n'entegeera ezaabwe ezaawukana ku ntegeera entuufu zetateekeddwa kubeera nga tugoberera. Era y'ensonga lwaki osiŋŋaana nga obusiraamu naddala wane waffe mu bitundu by'omu Afirika abantu bangi bubasumbuye nnyo. Lwaki bubasumbuye nnyo? Buzibu bwa kutegeera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutegeera njigiriza ya nabbi Muhammad ngeri ki yeteekeddwa okumugobereramu. Nabbi waffe ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ya ikhwani, tumukkiriza okusookera ddala n'emisingi gino esatu. Omusingi ogusooka, tumukkiriza nti nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gwe yatuma eri ensi yonna. Nabbi wa Allah gwe yatuma eri ki? Eri ensi yonna. Nga Allah bw'ategeeza n'atugamba nti qul ya ayyuhannas inni rasulillahi ilaykum jami'a, bagambe nti abange mmwe abantu, mazima nze Muhammad ndi mubaka wa Katonda gye muli mwenna. Eyo nno n'ebeera nga nkizo jayino wekitiwa sallallahu alayhi wa sallam kuba nabbi banne mahadithi ntufu yaktegeza natu gamba ti otuyito hamsa na wewe ebintu bitano ebitawe wa nabbi mulala yenna mubiyo natu gamba ti yalinga nabbi nga atumiwe eri bantu be wabulanze natumiwe eri ensi yonna kitegere kabulungi tinabbi abantu kulembera Musa yatumiwe eri bantu be Jesus natumiwe eri bantu be Nuhu eri bantu be Yusuf erando zambalaba mu Qur'an Allah waberanga abatimiza qala ya qaumi qala ya qaumi qala ya qaumi kubanga yali akowola bachi bantu be wabula yo wechiti wa sallallahu alayhi wa sallam natumiwe eri abantu bonna abawarabu n'abazungu abaddugavu abachi fenna fenna tuli wansi wo kutumiwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yesonga lwaki guno omulembe bwetuguyita umma tuba tutegeeza ki mulowooza umma tuyina amiri waffe tumuyita amirul umma si bwe kiri tuba tutegeeza ki naam umma tukitunuulira mu ngeri mmeka biri tuyinayo ummati da'wa wa ummati ijaba Bwetuga amati amiri l'umma Tuba tutegeza amiri wa umma Umma til ijaba Umme ya yanukula Oko wale wakwani Kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Kubanga umma Guno umulembe tuchimanyiti umma Yona umma ya nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Na yebo naba ya nukula oko wale wakwa nabi La Uwele singobo genze li Christine Oba Magreti Oba Josephu Omuga amati guno umulembe Gwe muliko umulembe gwani wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muteko muteko kukiriza Muhammad simulembe kwa Jesus mulacho okubera kumulembe kwa Muhammad nga wenyu miriza ancho ogoberera Jesus obera oli muchamu kubanga kuno mulembe kwani wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam songa ato yali kumulembe kwa Muhammad teyayanu kulatanda bakwanukula nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nocho obatuba labanti no bali mu ummati da'wa bali mu umma ekowolebwa umme yitibwa ejeri obuchi Eriyo busilamu tuberanga tujitutte wamu yonna tujiita umma kubanga mwegattiddemu abayinu kudde n'abatanda bakola ki kwanukula bwe tujja mu society yaffe ya busilamu tujiita umma til ijaba umme ya yakola ki yanukula okuyitibwa kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lwaki ari nayo tujiita umma kubanga fenna tuli wansi wokobolewa kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubye kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala inni qul inni rasulillahi ilaykum jami'a bagame nti abange mu abantu nze ndi mubaka wa Katonda gye muli mwenna amakulu mwenna muli mu umma yange Yesu ngalacho wekitiwa sallallahu alaihi wasallam ategeza mbigambo byekitiwa natugamba nti oyo yenna yenna alimpulirako mu nkomerero y'omulembe guno abeere mu Yudaaya oba mu Nasara n'atanzikiriza aliba akakaseeko okuyingira omuliro aliba akakaseeko okuyingira ki omuliro mu ruwaya ya hadithi endala Bitu za yugiru wa Musa al-Ash'ari Nagama nchi Allah tagenda kumuyi ingiza jana Erebe ere kwa nangana neri Makulu ata ingira jana Ate kwa kuingira rudawa Ate kwa kuingira mulio Siba chiri ya kwani Nolicho Tuchilaba nchi ruwachi bagenda kuyi ingira jana Umuliro Olwe nsonga nchi Babe la kuumma ya nabi sallallahu alayhi wa sallam Nibata gobele la nabi Muhammadi Sallallahu alayhi wa sallam Nolicho Eyonkizo nabi jayina Kuba nabi ya balala Abantu wa wangali na kumulende kwa nabi Musa nga tebaali bantu ba Musa bali tebakwatibwako risala ya nabi Musa alayhi salatu wassalam nga tebaali min qaum Musa amma bawangalidde ku mulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tewali alina excuse ekyo olita kubuza abuzanga naku lumu nali Addis Ababa nensinkana baganda bange abayizi mu si baganda bange bannaffe abayizi mu Addis Ababa University olw'ensonga nti baali beegasseemu abasiraamu n'abatali baki basiraamu abatali basiraamu nga bakileyiminga okubeera nti bo omanyi mu mawanga gano agatwetoolodde wano Addis Ethiopia y'emu ku mawanga amakatuliki ennyo agalimu obukafiri mu bukafiri bwabwe nga banywevu nnyo obutafaananako nga buno obwawano bo banywevu nnyo ku bintu byabwe kubanga balinayo ebijjukizojjukizo kati nga bino byolaba ebyannamugongo bingi nnyo kumpi buli kitundu w'olaga ate wano gundi weyatuukira buli w'olaga nti ate wano gundi weyakola bwati na bati buli w'olaga ti okiraba bulungi ekyo bo balina omusingi ku bukafiri bwabwe munywevu ennyo okutuusa n'abasiraamu mu bo lwe balina itikadi egamba nti Ethiopia It is a Christian country. Okira bulungi. Era ekyo bakingambanga nnyo nga ngezaako okubalaga nti tewaliiyo bukristaayo mu nsi. Muwala omumanyi naffe musiraamu naye muyizi mu university. Addis Ababa University. Angamba nti, "Please Sheikh Ibrahim, this is a Christian country." Muwala ye Hayat musiraamu. Okira bulungi. Nimugamba nti, no. Tewaliiyo nsi y'abakristaayo mu nsi. Ensi yonna kwa abasiraamu ffe tuginako enkizo. Okira bulungi? Kubanga okubeera kwaffe mu nsi y'ensonga lwaki ensi ekyaliwo era ekyatambula era Allah akyassa riziki. Okuvaawo kwaffe mu nsi ensi tekola ki? Teriiwo. Olunaku lwe balibeera nga tewakyaliwo muntu ategeera Allah era akoowoola Allah, waliba tewakyaliwo nsonga lwaki ensi ekyatambula lwaki Allah akyassa riziki eri abantu. Okifuna bulungi? Nekyo ebbanga lye tumala nga ffe ensonga y'okubeerawo kw'ensi tewaliiwo ggwanga mu mawanga muntu gy'ateekeddwa kusinziira n'akireininga nti lino eggwanga lyani lyabwe. Okifuna bulungi? Bwe twali nga tunaakasha ku nsonga ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, mubaka wa Allah bambuuza ne baŋŋamba, tunnyonnyodde ebintu bingi, mbannyonnyodde Muhammadi ne mu Bayibuli yaabwe nabukiri enkomerero ya byonna bantegeeza ne baŋŋamba nti, "Naye Sheikh Ibrahim, osobola okukikkiriza nti mu ggwanga mu nsi yonna singa obalidde percentage y'abasiraamu ojja kusiŋŋaana nga tetuuka wadde kwota, osobola okukikkiriza mumagezi go nti Katonda ayinza okukwata abasiraamu mmwe olubatu n'abayingiza ejjana n'akwata Christians bonna n'abayingiza omuliro?" Okifuna bulungi? Ne mugamba, ne mbagamba nti njagala mbawe ekifaananyi ekyokulabirako nga agamba buli muntu akisika mumagezi ne kikola ki? Ne mbategeeza ne mbagamba nti njagala tukube ekifaananyi abayizi mu Addis Ababa mu Ethiopia baatudde ebigezo bya UNEP. Abayizi omutwalo mulamba. Ku mutwalo mulamba kuyiseeko abayizi 10. Akenda kakoze ki? Magezi go osobola okukisika nti Minister of Education eya Ethiopia ejja kuddira abayizi bano akenda abagudde ebafuula abayise eddira 10 oluyise erufuula olugudde buli omu yakkiriza nti ekikola ki? Nibagana nabwe kityo. Tuli mu examination room. Ene dunia gye tukola ki? Tuli mu bigezo tukola. Bwe banaabeera 10 nga lwe luyise, ate ffe nga n'ekitabo kyaffe kitunnyonnyola, Allah atulaga nti batono nnyo abagenda okuyingira ki? Abasinga obungi si bamujjana. Kitegereka bulungi? Nokyo eyo si excuse. Kati kiba bambuuza ekibuuzo kwendetedde n'akani eno, ne baŋŋamba nti, "Naye Sheikh, ffe bamasheikha bangi nnyo bavudde mu mawanga ag'ebweru, Pakistani, Saudi Arabia, Sudani, wano kumpi weneffe na wanawa, niye tewaliiwo muntu yenna yali azze n'atutegeeza n'atugamba nti omuntu atali musiraamu tagenda kuyingira ki? Atakkiriza nga Muhammad tagenda kuyingira ki? Jana." Ne mbategeeza ne mbagamba nti era eyo si excuse gye muli mu maaso ga Allah, si hojja gye muli mu maaso gaani. Ne mbagamba nti ffe nabbi yatugamba omuntu yenna alimpulirako mu nkomerero y'omulembe guno abeere omuyudaaya wadde omunnaswara n'atanzikiriza aliba akakaseeko okuyingira ki? Omuliro. Ne mbagamba nti singa osimbuka wano mu Addis Ababa n'ogenda ku boda ya Ethiopia na Djibouti, n'ovaayo n'ogenda ku boda ya Eritrea ne Ethiopia, n'ovaayo n'ogenda ku boda ya Sudani ne Ethiopia, n'ovaayo n'oda ku boda ya Kenya ne Ethiopia, n'ovaayo n'ogenda ku boda ya Somalia ne Ethiopia, oyinza okusiŋŋaanayo omuntu atakimanyi nti waliyo abayitibwa abasiraamu abagoberezi ba Muhammadi? Si kyangu kyamukola ki? Kyamusisinkana. Ne mbagamba nti okumanya nti babategeera bulungi nti Muhammadi gy'ali era yatumibwa, bwe basiŋŋaana omuzikiti bagamba nti eyo kanisa y'abasiraamu abagoberezi baani ba Muhammadi, okusinziira ku ntambula gye ntambuddeko mu Ethiopia, lwe lulimi lwemukola ki? Kiba kitegeeza nti Muhammadi mumukola ki? Noolwekyo temugenda kubeera na excuse yonna kugamba nti baabatuusaako. Nedda obubaka bwa Muhammadi butegereka buki? Bulungi. Kyo kigenda obayingiza omuliro kubanga ffe nabbi waffe Allah waffe yatugamba ng'ategeeza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti, "Bagamba abange mmwe abantu, mazima nze ndi mubaka wa Katonda gye muli mwenna. Amakulu mwenna muteekeddwa okugoberera ebyo byenkoze ki? Byenzize nabyo." Noolwekyo nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atumukkiriza mu kitundu ekisooka, musinji ogusooka, nti nabbi wa Allah yatuma eri ensi yonna ng'eyo yenkizo ennene nnyo gy'alina ku bannabbi abaakola ki? Abaasooka. Ekitundu ekyokubiri, tumukkiriza ku kitundu ekyo gattako kyeranga ye nabbi ow'enkomerero mu bannabbi ne mubabaka. Jjukira nti awobeera oggyeemu Abakadiyaani abalinayo ekikaadi egamba nti waliyo nabbi omulala oluvannyuma lwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, si Bakadiyaani bokka naye ssaako n'amanaakani amalala agagezaako okubeera nti gayingira mu kiti kyaba ki Kyabakadiyaani. Fetulina ekikaadi egamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ye nabbi ow'enkomerero mu bannabbi ne mubaki ne mubabaka, era y'ensonga lwaki yatutegeeza ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam n'atugamba singa waaliyo nabbi omulala oluvannyuma lwange yandibadde Umar. Yandibadde ani? Umar. Ekyo nga kiraga nti waliyo nabbi mulala oluvannyuma lwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekyo omukkiriza oteekwa okubeera ng'okikola ki? Ng'okiteekera ddala mu nzikirizayo, kinywerere ddala mu mutima gwo, obutabuziwa buziwa na muntu mulala yenna abazze n'endowooza egamba nti waliyo nabbi omulala oluvannyuma lwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Si kyo kyokka, oluvannyuma lw'ekyo obukkiriza bwo mu nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, omusingi ogwokubiri oteekwa okumwagala. Tabeera mukkiriza ya ikhwani, omuntu yenna eyeenyumiriza nti agoberera nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebbanga lyamala nga tamwagala, wadde akoleddeko ebyo byajja nabyo nabbi Muhammadi, gwe mutima gwo singa ofunamu mutima ogulagamba akatoka nti oyo omusajja kale yatuleetera bino tuteekwa kukola ate tunaakola ki, naye omusajja oyo muzibu nnyo, sawa naatuteekerawo zino ibaada, naatuteekerawo na zino, omusajja oyo mutima gwange gumukyawa. Manya tobangako mukkiriza eyakkiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'olunaku n'oluki n'olumu. Tobangako mukkiriza eyakkiriza nabbi Muhammadi n'olunaku n'olumu, kubanga obukkiriza bwaffe obutuufu era obulaga obwagazi bwaffe mu Allah subhanahu wa ta'ala, tuteekwa okubeera nga nabbi waffe tumukola ki? Tumwagala. Yannyonnyola mukadde waffe Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah lwaki twandimwagadde nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ng'emu ku nsonga ezitwagaza ennyo nabbi waffe ow'ekitiibwa habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ye juhudi ye ey'amaanyi gye yakola okubeera nga naffe obusiraamu lwali butukola ki? Bututuukako ya ikhwani. Kubeera nga obusiraamu bututuukako, kaweefube we gwe yakola sallallahu alaihi wasallam n'okeera ekyanga gwe Allah subhanahu wa ta'ala waawa ne Uganda akufudde omusiraamu, naye nga abasajja ba Abu Talib abaabeera ku lusegerero w'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam si bakubeera nti yabakola kukaweefube, naye bo tebasobola kuyingira buki busiraamu. N'ekyo yabeeranga nga teyeebaka ekiro n'emisana alowoolereza buki obusiraamu lwe bunaakutuukako, buki obusiraamu lwe bunantuukako. Kaweefube we oyo gwe yakola sallallahu alaihi wasallam tuteekwa buteekwa okubeera nti nno tumwagala. Si kyo kyokka, Allah yatulagira okumwagala. Allah yatulagira okumukola ki? Okumwagala sallallahu alaihi wasallam. Yatulagira okumwagala sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo omuntu yenna ayitibwa omukkiriza ateekwa okubeera nga ayagala nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nga neki kabonero kyakalaga omuntu nti ayagala nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ke kabunula ekyokusatu. Kyakabonero akalaga nti oyagala nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kwe kuteeka mu nkola enjigiriza ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mujjukire nti wano we wali ekinyusi ekyokugoberera nabbi. Nga bwe kiri ekinyusi ky'okwawula Allah kumwawula mu kumusinza, na bwe kiti ekinyusi ky'okwagala ky'okugoberera ky'okukkiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kumugoberera mu kumukola ki? Mu kugoberera enjigiriza ye. Kubanga njagala nkakasa nti abo bonna bonna benkugambye basuufi baki 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 bonna bakkiriza nti nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mubaka waani? Mubaka wa Allah, era Allah yamutuma eri ensi yonna. Abasuufi tebakkiriza batyo? Bakkiriza batyo abasuufi, era baagala nnyo nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, naye ng'obwagazi bwabwe bukyamu. Obwagazi bwabwe buki? Bukyamu. Bamwagala mu njagala etali ntuufu. Okiraba bulungi? Kubanga abamanyi b'obusiraamu bannyonnyola nti akabonero akakulaga nti oyagala nabbi si kumwagala ku mwoyo kunaakani ku lulimi, n'otugamba nti oyagala nnyo nabbi era n'otukasukira ebisi bwe tubanga tugaanye okukola gwe by'oyagala tukole, n'otugamba nti ffe situwagala nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, so nga ffe tulaba nti nno by'okola biri kyennyume n'abo abaagala nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kubanga bakadde baffe babasomi b'amawuledi singa ovaayo n'obagamba nti mawuledi si ya busiraamu, bo bagamba nti gwe tuyagala nabbi. Gwe tuyagala ani? Nabbi. Era ye yeera baayagala nabbi asoma mawuledi ayagala nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nairobi awo waliwo omusajja omu, musajja muyindi, naye baganda baffe baŋŋamba abavubuka bannayuganda abawangalirangawo mu biseera ebyo kati Allah yamujjulla, agamba nti sheekh oli omusajja twamulyangako sente
nga mujarradu kumugamba nti ana muhibbu rasul era ngenda kumawulege eri Tanzania ajja kuzijayo zonna zaakola ki gwe kasita omugamba nti olugendo lwange lukutuseewo olw'ensonga bweti naye nti ana muhibbu rasul zindi musajja mwagazi waani era katituyina mawuledi eri Dar es Salaam las bwabanga tazirina ajja kugenda yeewole ku bayindi banne anaakola ki anazzaayo naye gwe akuwa okole ki kubanga huwa muhibbu rasul tunuulira itiqaari ikhwanna tunuulira enzikiriza yaabwe bo gye balowooza nti nno okwagala nabbi kutambulira mu kukola ki mu kusoma mawuledi weyabaayi nga kyennyume kubanga okwagala nabbi kulabikira mu kuteeka mu nkola njigiriza yaani ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era onzikiriza entuufu mu nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam erabikira mu kubeera ng'otadde mu nkola byeyajja nabyo nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era ekyo kyekiraga nti ne Allah omukola ki omwagala ensonga laki Allah yassa mu bigambo ebyekitiibwa n'agamba ti kul in kuntum tuhibuuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum bagambe nti bwe mubanga ddala mwagala Allah mugobererani nekiraga nti obwagazi waffe mu Allah nabwo bulabikira mu kwagalani mu kugoberera nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyebbanga lyomalanga oyawukanye ku njigiriza y'owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ako ke kamu ku bubonero obulaga nti gwe ne Allah tomukola ki tumwagala kitegereka bulungi nokyo nabbi waffe owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam tuteekwa okubeera nga tumwagalanga n'akabonero akalaga obwagazi waffe gyali kubeera nga tumugoberera y'ensonga lwaki Umar ibn Khattab bwe yali nga avunula aya eyo yagamba nti eyo challenge eri abantu ba ummati Muhammad omuntu yenna eyenyumiriza nti ayagala nabbi ayagala Allah atuukirize ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyemulaalikako nako kwe kubeera ng'agoberera ani nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyonna kyabeera ayigiriza kinakuganda ekikolebwa oti kikole nga bwe yakikola ki bwe yakiyigiriza togezaako kujja kyennyume n'enjigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga bw'onojja ekyennyume kijja kuba kitegeeza nti gwe Allah tomwagala ate ne nabbi Muhammad tomukkirizanga mbutufu bwako mukola ki bw'okkiriza nabbi Muhammad n'okubeera nti ogoberera enjigiriza yo oteekwa okwagala byonna byeyajja nabyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yogera hadithi emu n'agamba nti la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tabi'i lma ji'tu bih tayinza kubeera mukkiriza omu mumwe omukkiriza owannamaddala akomukongerangako nga muvunula ahadithi ezifaanana bwe zityo tayinza kubeera mukkiriza owannamaddala singa ovunula n'ogamba tayinza kubeera mukkiriza omu mumwe atakoze kino na kino nabbi yakozesanga nnyo ekigambo ekyo kigereka bulungi kiba kitegeeza nti bangi nnyo ojja kubagoba mubukkiriza naye nabbi kyabeera ategeeza tayinza kubeera mukkiriza owannamaddala ne mu Qur'an ojja kisinkana nga gyekiri Allah yakikozesanga fala warabbika la yu'minun nedda nkulayirira katonda wo gwe Muhammad tebagenda kubeera bakkiriza abannamaddala amakulu basobola okubeera n'obukkiriza bwabwe naye nga buki bukende nga bwe twabusoma mu shahada nga shahada zigenda zikola ki enzikiriza zigenda zaawukana omuntu mukkiriza naye obukkiriza bwabwe bukola ki bwe bukoma buno obwono bumusobosa ogenda n'amala okwenda n'akomawo ati neyeenenya n'asaala ate oluvannyuma lw'owiiki bbiri n'addayo n'akola ki n'ayenda ate obulala bumukyayisa kiyitibwa obwenzi bumusayisa ekiyitibwa okubba bumukyayisa ekiyitibwa okulimba bumukyayisa kubanga obukkiriza buki buli muntu awangaala n'obukkiriza bwe ku ddalaja gye bubeera bukola ki gye bubeera bulimu n'olwekyo mu mbeera efaanana bwetyo nti oteekwa okubeera nga obukkiriza bwo bukukyayisa ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kiyafula haramu ne nabi sallallahu alayhi wa sallam haramu obukkiriza obwannamaddala amma singa Allah agamba nti tebajja kubeera bakkiriza oba nabbi tebajja kubeera bakkiriza aba ategeeza obukkiriza obwaki obwannamaddala naye ng'omuntu asobola okubeera n'obukkiriza bwo obukendeevu obwo wabula ng'obukkiriza obwannamaddala ateekwa okubeera nga okwagala kwe kugoberera ebyo byajja nabyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tomukyawa ye nabbi n'ebyo byajja nabyo tobikola ki tobikyawa amma singa mu mutima gwo mubeeramu okukyawa bye yajja nabyo obuzibu bubeera bukoze ki bubeera buzze n'olwekyo obwe bukkiriza mu nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ntera nnyo okubeera nga mbajjukiza ensonga enkulu ennyo bagamba nti nga bw'oteekeddwa okwawula Allah mu kumusinza era oteekwa buteekwa okwawula nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu kumugoberera ofuna bulungi nga bw'oteekwa okwawula Allah mu kumusinza era kyatteeka gy'oli okwawula nabbi Muhammadi mu kumukola ki mu kumugoberera nti Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga asaze bwabanga ataddewo ibada yonna mu ibada oteekwa okujamu okujimwawulira n'omusinza nga tamugaseeko kintu kiki nabwe kityo nabbi bw'aba ayogedde ensonga yonna n'atugamba nti kino mukikole bwe muti enjigiriza n'ekakata nti ya nabbi sallallahu alaihi wasallam toleetawo njigiriza ya muntu mulala yenna n'otabeeri n'ogamba nti na'am nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba bwati ne bwati naye ate nahanu shafi'i fetuli bantu ba imamu ani nahnu hambali nahnu malikiya fetuli bantu ba imamu maliki la kadda wange sheikh ibn uthaymeen yaddinga nange ekigambo ekyo n'agamba ana ataajabu min al insan taqulu lahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'ti wa yaqul na'am walakin qala sheikh fulani kadha wa kadha omuntu omugamba nti nabbi yagamba bwati ne bwati nga nabbi bweyagamba naye ate sheikh imamu shafi'i yatugamba bwati yalinga agamba sheikh ibn uthaymeen rahimahullah nahnu lam nu'mar bi ittiba'i ash-shaykh min ash-shuyukh walakin umirna bi ittiba'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fasulagirwa nga kugoberera sheikh yo namba ma sheikh wabula twalagirwa kugoberera nabbi muhammadi sheikh watu jirana ekikwatagana n'okulungamya kwa nabbi muhammadi tabanahu tumugoberedde amma wajana ekyenyume kunjigiriza nabbi muhammadi tukikola ki tukireka kitegereka bulungi ya akhwani n'olwekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam tuteekwa okumwawula mu kumugoberera toleeta bigambo bya sheikh fulani toleeta bigambo bya sheikh fulani ebbanga liwamala nga waliwo ekigambo kya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebbanga liwamala nga waliwo ekigambo kya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga mmaliriza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kumugoberera era bannyonnyola abamanyi b'obusiraamu ne bagamba nti wala yatahaqqaqu almutaaba'a era tekusobola kutuukirira okugoberera kwa nabbi okugoberera nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam okutuusa omukkiriza ono lwatunuulira okugoberera kwe mu ibaada z'abeera ayagala okukola nga kukwatagana ne shariya y'obusiraamu mu nsonga mukaaga mu nsonga mmeka mukaaga sigenda kuzinnyonnyola olwaleero allah lwali batuwadde ekiseera tulizikola ki tulizinnyonnyola naye ng'ensonga esooka assabab walkayfiya walqadar والزمان والمكان والجنس